muntu wabulijjo.
Ampulirizo likuredi yobudu weyo muntu wabulijjo. Tuli kuchenda munana kaumeze munana. Abali wane Masaka n'ebitundu biliranye wo mubendo bendo lyonna. Ate kuchenda mutana kaumeze tano. Abali ya Kampala n'emirirano. Ne ku www.radiobudfm.com. Abali ya mitala wa mayanja. Ate na mutufunira. Kukulisiza yo mukumulamu. Kwaniriza musawa ya feno. Sawa eno. Sawa ya mupaka sawa biri. Ndineba nafe ukuba mu Inter-Religious Council of Uganda. Ndineba chitafe mkatonda wano. Tugenda kuogira kunsonge zenja uru. Na ila tuchari kunsonga zabi ya bulamu. Mazoku ingatibu wako Sheikh Badru wa Sajachiruta. Ono ya district kazi wa Masaka Muslim District. Mu Uganda Muslim Supreme Council. Ndine Reverend Ngoga GMC. Diocesan Health Coordinator. Kwa mkwana ganya webi ya bulamu. Wano mu West Uganda. Diocese Ekako attending the Reverend Kugumikiliza Cedric on a diocesan officer wa West Uganda Diocese Principal Grace Bible College Kako bombi bonna basatu basatule bamaze dokutuuka bateredde dda bagenda kulamusaako ate tukusoso tolere eboye tulye balese nabo benyigiddemu mu kulabanga obulwadde bwa Ebola bulwanyisibwa era butuulibwa ku nfeete kabakule museeko tutandikire awoshei
bismillahi rrahmani rrahim amanya Sheikh Badru wa Sajachiruta tusekazi wa Masaka Muslim District ne Karungu twali obuvunanyizibwa okubala musaako bannaffe abatuuliriza abali ebole nebweya nazimutuuliriza abawuliriza ba Radio Buddu bamuseeko nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okay. Reverend Ngoga namusa kuatuliza
abantu ba katonda mwena abatuuliriza ku chenda munana kutonyeza munana Radio Buddu radio yo muntu wa bulijjo ntwali mukisa guno okubala musa timukama wafe yebazibwe ndi wano ngawe muulidde munafe kwanaganya wa program eno nganzize okugera nago gatta eddoboozi lyange eddoboozi lyaffe kuba amaloboozi amangi agawuliddwa agakwata ku kulwanyisa obulwadde buno obwa Ebola obwabalusewo mu ggwanga lyaffe mbaagaliza okuwuliza obulungi ate era mbaagaliza ekisa kya Katonda kama yebazibwe.
Reverend Cedric
aneyanziza omutesitesi Banabuddu Banagreta Masaka mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nze Reverend Kugumisiriza Cedric nga mperekeddeko munangira gwe tubadde naye mu musomo munene olwaleero ogukwata ku Ebola ku ekitongole ekyo kya Inter-Religious Council sayise nnyo kubeera wano.
Wewa wampuliriza abakulu bebo bendi nabo mu studios wano tugenda kwogera ku nsonga za Ebola. Naye katusoke tumanye kubanga Inter-Religious Council of Uganda ebadde teulikika nnyo kutambula kutuuka nende waffe Masaka mu lutalo luno olw'obulwadde. Lwaki leero Inter-Religious Council of Uganda nammwe bakitaffe mu Katonda muvuddeyo mu lutalo luno?
Neyanziza nnyo sebo omutesesi wa program Inter-Religious Council of Uganda ekyamazima wane Masaka weye kubanga okudya konti nga bwagenda twetera nnyo okuvaayo naye nga wetuli era ku nsonga ez'enjawulo tuvuddeyo. Inter-Religious Council of Uganda kyeki? Kino kyekibiina ekigatta enzikiriza zonna eziri mu Uganda muno kyokka ng'ate era kikwatagana n'ekinnewaakyo ekya Region for Peace International ekibuna wonna naye kati kino kigatta enzikiriza eziri mu Uganda muno naye ngo okusingira ddala tuyine zikiriza entufu ziri musanvu ezegatira wamu mu Inter-Religious Council of Uganda ng'ekigendererwa kyazo okukolera awamu nga tuwangana ebitiibwa nga tusangana ebitiibwa mu nzikiriza ffe ez'enjawulo naye nga tukolera wamu okulwanyisa obuzibu obutulumbye nga ffena bwe tukwatira wamu kyokulabirako obulwadde nga buno kati nga Ebola bwe bujja tebusa kubuuza nti gw'oli musiraamu sikukwata oba gw'oli mukristaayo nkuleke bwonna butulumbira wamu kale ensonga nk'ezo bwe zivaayo okukkiriza kwaffe nga tukusigaliza buli wamu nga bwakuwa ekitiibwa nga tuwangana ebitiibwa tuviirayo wamu kubikwata ku bantu baffe nitugamba nti kati lyo lyo ddoboozi yetuina kusonge eno tena tukolera wamu netukanya kuyinza tyo kubyanganga oluso lizo kwesanga muzikiriza zaffe waliwo byetukiriza munega tebiyinza okuleta obuzibu ku kizibu kya tuliko netuva entugano no kulwembere eno kino katubenga tuchiwaddemu obudde
netulenga
twerwanako ati autuva eno edoboozi limu kubanga ngabakulembeze benzikiriza tukiriza tituina abagoberezi bangi abega waffe nga bwe tuvaayo ne tubalaga nti bwe tuti ekizibu kye tulimu mu ssaawa eno n'olwekyo ekkubo lino ly'okukwata tukkiriza nti abagoberezi baffe batuwulira era ne basobola okuyimira naffe okulaba nga tulwanyisa obuzibu obwo y'ensonga lwaki tuvuddeyo kaakano kubanga tuyina background tuyina ebyo ebyebigambo omukadde gwe gusala omupya tujjukire byatubaddeko mu kiseera ekituvuddemu ekya COVID-19 ekyo bagenda okusiba amasinzizo tebalina lye baaleka ffe ne baasooka okusiba ate ffe wamu ku baasembayo okuggulawo n'olwekyo ffenna twaluma wamu kati tuvaayo mangu abamu bayinza okwebuuza yii naye ate Masaka ko Ebola ate nga tetuna naye tumanyi nti wano Masaka wabaddewoko kesi ya Ebola tukimanyi n'omuntu n'afa kaka tulina okulwana mangu ennyumba omuli oguzikiriza tekutoolio nda kasolya kusooka kugwa n'ogaa ntisigize naye woomanyira nti waliwo obuzibu woviirayo so mu ddoboozi lya wamu tuvuddeyo era tubadde mu kubangulwa kati twagala ate ebyo bitugabanye kubanga si byaffe ate tubituuse eri abantu nga bikyayokya
oli ku redio Buddo ey'omuntu wa bulijjo awo wenyini wetuba tutandikira kantandike ne district card
أو تفضل تاني كم الحمد لله رب العالمين سبب مويرزة ومقوانا غنيا وبرغولا موينو تريبا ذاكا تونيا جات سوى سيزور واريرو وقوى مريمون توقو قواسا غنيا كو ونفع انتريجياس كانسو سوى قوز انتريكا تريكي نو مونان غنيا واجين يونيو دي يو قواسا غنيا كونسوانغا يا ايبولا Ola chirwadde chaze Uganda rwafu wana Uganda chaze zuwe banna fuje chiri waya mwende kasanda chiri baba saduke migalo aye government ya wakati kwata ne banna dini research intelligence council ne basala wo tujje tubaza belenga tuluwana nnyoma tuwane masajja okulabikanga anaddala mu districts ezanda batu okuba kwa buzibu fanango obwo kireke kubaayo
yes
era otubadde olwaleero tubadde abantu abakunukiriza ndoza mu 10,000 bonna bannaddiini ne bannaffe abakulembeze mu mitendera egy'enjawulo ku maliya fulo tubadde olwaleero naye ng'omulamu gwaffe gwonna n'ogwabakama baffe abatukunganyiza batutumye tweddene batutumye omulimu omunene guteekeddwa era ntukkiriza tujja kugukola mulimu omunene ogw'okubeera nti tugezeeko nnyo okubuulira bannaffe obubi obuzibu obuli mu bulwadde buno
yes
tubategeeze bannaffe bonna buli tukwatira ku kazindaalo tutegeeze abantu ti bannaffe Ebola waali ekizibu kye twalaba mu COVID-19 tusabe nnyo Katonda kireke kuddamu kulabikako mu madisitulikiti gaffe mu ggwanga lyaffe kiba kyabadde mubeere ne kasanda kati omumuli gwe batandise lutalo lwe batandise bannaffe ba intelligence council okubeera nti tulwane nnyo okulaba nga situkola ki nga situgwa mu njege ya lockdown nga gye twali kema malega wali naye ng'ekyo nze naawe byeteekeddwa okukola nze naawe n'abampuliriza bonna tuteekeddwa okuba nga tuddeyo mu mateeka gaffe mu nkola zaffe ze twali twewalangamu mu COVID-19
yes
nga mukunaaba engalo okwesanitizinga engalo zaffe obutakwatagana mu ngalo obutawangana haga obutamala galya nyama danadale yeyigiddwa ekirala kyempulidde nga kibadde kinene nnyo kwe kwewala obuwundo n'ebinyira mu mazima gaffe ebyo n'emmese ebyo ebimu ku bireeta obuzibu muki ebireeta naniyono Ebola kibuka kati emmese simanye
ebuwundo
enshima ekinyonyi bwe kinaagana ekyekuntuliriza ku kinyira oba akawundo nekijja kigenda ku kasooliwo nekigenda ku fene nekigenda ku paapaali n'anansi nekirya kimala kiri ekinyonyi ekyo nga kyabadde n'ekiri ekirina Ebola gwona ogenda ojja okulya nti olya kansaleko wano webaalumye wendye newataalumiddwa kumba ogenze nakuyolani Ebola so obulwadde tubwekengere
mirimo mingi nyo biteke na ye chirunye nsinzo kulaba elaba na Uganda chiremba kubiza mwanaba tuuliriza tudeyo mwane kingiriza azafe mungiri jituwa tuwe wala mu COVID-19
okay.
Kumbi unabe na chichikolaji chichimu uruo kwe wala ilane tukubirizibwa nangu mkubiriza bani nafefe na abe mizikitia wa makanisa wa chache zibuli omu adejo abirenga afaye nyo kola amateka kwa nake wali katambuli ya mu COVID-19 abade wabi suule bali nga wali ya kisinze tudeyo tukulebo chi tusinzirebo to ngo mwuri kwa tuliko vombala kwa faguri wa nadini fena tuwane nyo kulaba anga otuwa tuwafu na kesi wa ni masaka kesi tuwafu na kesi mlewa nafu watu gambi mtu ya kula chi ya fa tuwe wale nyo kulaba na suda mkufuna kesi ndala
okay.
Yes.
Oli kredi hudu yo mtu wabrijo Reverend Ngoga nkomyewo ewuo kese kubanga mwe mubade musomo musomo kati chemanyi mwe mukuguse mwe wali bafani tewa de drogant fet tuli ba sauti tuli ba kugu na yeka chemanyi mwe mukuguse muri ne dala we mtu we mtu ose obuvunanyizibwa bwa munna dini mu lutalo lwo kulwanyisa Ebola obuvunanyizibwa ki
ne yanziza nyosebo munna dini nganza kuiza mkuru bosomi Yokana 10:10
yes
Yokana 10:10 paraphrasing paraphrase tutegeza nti umulimo gwa sitani kuba kuta no kuzikiriza
yes.
Naye munyuno rumu Yesu na agama ati na yenze najja zibe no bulamu ate zibe nabo mu bujuvu
yes.
Kakati olunyolo lokka tetuyina bwe tuyinza kubera bakulembeze ba dini nga abantu baffe tubatunudde ku saidi ya moyo yokka ngeyo mubiri tuvuddeyo
yes.
Kubanga ne Yesu mukama waffe yennyini yafaayo kubulamu bwaffe obw'omwoyo nene obw'omubiri ebirundi bwe yabanga abuli enjira abantu nga bagendagendaga naye tunabasiibula tutya nga tetuwadde kyakulya oba banaagwa mu kkubo awo era atunudde ku bulamu obw'omubiri n'olwekyo ng'abaweereza naffe nga tukola ku by'okuliisa enjiri okuzimba abantu obulamu obw'omwoyo naye tutaka kubazimba obulamu
obw'omubiri
ekyokubiri waliwo enjogere eno ate nga ntuufu leero nga bw'ogambye nti ambaga nti ate bannaddiini mu by'obulamu abatasoma byabulamu naye enjogere egamba health is made at home
yes.
And only repaired in health facilities when it breaks down obulamu buno bwetutambula nabwo bukolebwa waka naye ne burepairing bwoba ne buddaabirizwa mu ddwaliro nga bufunye ekizibu kakati bye tukola bino bye twogerako olwaleero bye tulina okukola okwewala okugenda mu ddwaliro
yes.
Kubanga omuntu agendera mu ddwaliro ebyobulamu bimaze okusoba ate omuntu agenda mu ddwaliro nange simufuna ku sande kuba nina kwendala mu nkungana kuba bali mu ddwaliro jalina
yes.
Kubeera nina kufaayo okulaba nti abeera waka ndyoke mufune we mwagalira mu kkungaaniro lyange nga mulamu kinyingizaawo okumulaba nti amawulire genfunya gagenda muleetera okuva waka agende mu ddwaliro nga nziza ensonga eyo nsobole okumufuna mu kkungaani omwetaaga otherwise wanabeera mu ddwaliro sijja kusoba njagendayo okumusabira nga ayite mu kizibu ekyo naye tajja kuba ate ngaze mu kkungaanira ate okufuna ekigambo kya Katonda gwe yandikifunye kale ekyo kitugeyo nga bannaddiini nti tugabane nabo tubategeeze okusobola okwewala bino ebiyinza okukolebwa nga byonna bye tutegedde olwaleero kyokka ne byetu tumanyi bulijjo si bipya ate nga si bizibu okwewala kugira nti bannaye fuwana abasinga obungi ekigambo ky'okola musanga tukutte mu ngalo tukyagala nnyo naye tugira nti ne twalumbiddwa leka ekyokukwata mu ngalo tukirekeko nga tukyali mu lutalo bwe lunaggwaawo tujja kuddamu tukirabe kakati ekyo tekyetaagisa rocket science kubanga nasoma chemistry biology mungi nnyo okugamba nti bw'okwata mu ngalo ofuna obulwadde
yes.
Kakati ekyo tulina okutegeeza abantu baffe ensonga endala eyo kwegendeza tuli mu kisaa kya luwummula bane sebo era mu ngeri yemu nze era akwanaganya ebyenjigiriza mu West Buganda Diocese
yes.
Kati abaana baffe bakomyewo ewaka ekisaa kye tubaddemu bannaffe bombene ne kasanda abaana n'okuva obuvi ku ssomero lubadde lutalo nga gavumenti ebapangisa ntambula za njawulo n'etaamu baagisazeeko teyaweddeyo kati abaana baffe bakomyewo bwe tutalwana tulaba nti nebbanga lya ly'emyezi ebiri COVID abanga awedde mu Uganda amini Ebola. Tujja kwesanga nga tetugenda kusigala kuddamu okusigala n'abaana baffe waka ng'omukulembeze w'eggwanga abudde n'agamba nti bannaaye olw'okubulwadde bweyongedde mugira n'abaana mukyabayina ewaka njagala kusaba nti nga bannaddiini ng'enzikiriza twagala okulaba embeera nga tunakuwona biwundu bye twakavaamu lockdowns eza COVID-19 ate Ebola alimo kujoku tulumba na badai ntegeza akaba ntulega ni hati ya wafe tuwali ebola masaka fenga tututututu kuloko down tu nga badai tuino kuruwana ngo mlaba achari wala soto linda mlaba kusoka kutu kako echo chitu jayo nga badini kuwanga tufayo elia abantu bafe mbulamba wawo nga badamu mwoyo ate nga badamu mwili kati wechita andikire wafe nga nafe yu nyingi tugamba tubikola
yes.
Chisobulu okuyamba abantu baffe okusobola okutambula obulungi n'okwe wala obulwadde buno ekyo kituleta nga bakulembeze benzikiriza
era
mukoseya mukoseya nya mukaga agamba nti abantu bange my people perish due to lack of information or knowledge
yes.
Kakati abantu baffe bazikirira lw'okubulwa okumanya kati bwe tuba tumanyi ngaffe nga babakulembera tulina okubayamba nti reka baleme kusaanawo
okay.
Katubawo okumanya era ensonga Intelligence Council evaayo kututegeeze kati ffe tumala okutegeera tuyamba ate abantu betukulembera obutazikirira
yes.
Kubanga amagezi gayamba omuntu obutazikirira kyekyo tuyingizaawo nga abakulembeze benzi
oli kuyo omuntu wa bulijjo radio Buddu abakulembeze benzikiriza we bayingirirawo Reverend Gumisiriza omanyi mukubulira nze ndi musajja mukatoliki
yes,
naye enjiri ekyuka okusinziira ku mbeera eriwo bwe twabadde mu biseera bya COVID tubadde COVID wanyinyitidde nnyo obadde ekizibu okusanga omubuulizi kimu bibiri nga tayogedde ku COVID kakati bwe tugenze mu lutalo lwa Ebola n'embuulire oba n'enjigiriza egenda kukyuka fenna tutunuulire kimu kya lutalo oluyingiddewo oba okukwataganya kyenjijja kuti okukwataganya ebibiri tuli mu kuzimba omubiri n'omwoyo ebyomwoyo tebikeemu temuyina mugenda kukosebwanga mmwe aba bannaddiini nga mwenyigidde mu lutalo lw'okulwanyisa Ebola kuba kati mpulira enjiri mugenda ginyikiza nyikirire ddala ku kigambo Ebola
ekyamazima neyanziza nnyo omutesitesi njagala okwebaza Katonda nti atusobozesezza okujja wano ku nsonga eno enjiri ebuulirwa mu mitendera mingi waliwo enjiri gye tubuulira nga ya bigambo
yes.
Ne wabaawo enjiri ebuulirwa nga ya bikolwa enjiri za ngeri nyingi waliwo ebeera ku mulamwa n'oyogera kati nga bwe twogera ku Ebola nga gwe mulamwa kinkakatako nga munaddiini siburi sabiti
yes.
Tinja kuogera nga kubulamu obwomu boka kubanga era ne mukanisa jensabiso bajye nkulembera neetaaga abantu nga balamu wano wensinziira okukubiriza bannange banaddiini abatereka abalwadde mu masinzizo nga beesigamye ku bulamu obw'omwoyo nga babasabira naye ng'oluusi kyosabira tokolaki tokimanyi abantu tusooke tufeeyo nnyo okutegeera ku njiri ey'ebyobulamu batya bwe balina okuziyiza endwadde nga Ebola batya bwe balina okuyimirira ne gavumenti ate naffe bannaddiini okulaba ng'embeera nga zino nga tuzirinnya ku nfeete
yes.
Omuganda agamba nti lubaale embeera
nga
kw'otadde kakati nga gavumenti evuddeyo neyawulamu ku buyinza bwayo negamba Interreligious Council
nebagabanyizaako
netugamba nti mufeeyo okuba bano abantu baffe fenna kubanga era ne gavumenti yenze naawe ssebo
yes.
Negamba nti embeera eriwo yeeno ate nga naffe oluusi abamu tugirabyeko ssebo negamba nti muveeyo abantu bano mwe musinga okubakuŋŋaanya sinakindi n'okubawulirizaamu negamba nti mufeeyo mubabuulire ku bya Ebola butya bwe tufuna Ebola fact na wawe yava na butya bwe tuyinza okumuziyiza ndowooza nti abantu bwe tubabuulira enjiri ey'ebyobulamu ogenda okubuulira ey'ebyomwoyo nga bakukkiririzaamu nti olinawe wabataasa mu kyomubiri kati eno tugamba mu Bayibuli nti the message lands on a soft and fertile soil
okay.
Over ground nti oyambye obulamu obw'omubiri ate era n'obwa
n'obw'omwoyo
ekyokubiri njagala okwebaza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda
yes.
Ku bipande bye tuweereddwa kubaddeko Ministry of Health naye nga ndaba ne kasimbo ka obwakabaka bwa Buganda mbadde mu misomo egisukka mu ebiri nga poki no mwenyini wabudu
yes
yenye gidemu akule embe demu kubulwade uno webola awade yonezimu kwa ofisi zisaza mutulemu abakulu bano abatwala ebyobulamu naddalanga bategeeza abantu kukimbe kino ekyebola
yes
so n'olwekyo enjiri tujagala nnyo ey'omubiri n'ey'omwoyo kubanga ne Yesu yennyini tugenda okulaba mu Bayibuli naddala mu njiri zonna waliwo waawonyeza abalwadde abagenge abalema abaali bafudde nosebu nga Laazaalo namuzuukiza ekitegeeza nti yatafaayo nnyo ku mwoyo naye yali yeetaaga n'abantu okubeera ki abalamu n'olwekyo nkunga abantu bonna tebalowooza nti essira tulijje ku njiri ey'omwoyo ne tudda ku njiri ey'ebyobulamu zombi enjiri nkulu wadde ya mukama waffe ye yenkizo
yes.
Naye twetaaga abantu abalamu abantu abagondera amateeka nga bwe twafaayo ku bya COVID the SOPs kunaaba mu ngalo kati n'ekyenjawulo sebu era nze ekineeraliikiriza nga district kazi ava kwogera ku kike kyakwegendereza nti omwami bw'afuna COVID Ebola
yes.
N'omukyala n'afuna Ebola kitegeeza nti gwawonye osigala n'obulwadde oba n'akawuka ka Ebola okumala omwaka
mulamba.
N'olwekyo ensonga z'amaka era ez'ekisenge zirina kubeera mu ngeri ndala ate etasiigisa munno abayonsa ky'omukyala waaba yalwadde Ebola ate Katonda n'amuwonya kitegeeza nti omwaka mulamba ng'omwana we tokola ki
tomuyonsa yes.
N'olwekyo tusaba abakristaayo tusaba abaisiraamu abenzikiriza zonna tife nga tuvuddeyo bannaddiini okwasizaako gavumenti n'obwakabaka bwa Buganda
yes.
Naffe ffennyini abakristaayo n'abenzikiriza endala tuveeyo tuwulirize ate tutekese mu nkola webali nnyo ssebo webalire ddala
okyali kuyo muntu wa bulijjo radio Budukabi waliwo lwenawulira ministry ng'efulumiza alipoota ng'eraga nti abamu ku baasinga okusaasaanya obulwadde buno beba bajjayo omulambo abazikula omulambo ministry gweziise nga baga nti waliwo akalombolombo ke batakoze mu ddiini y'obuisiraamu akokunaaza omuntu oyo era baamugjayo ne bamukolako akalombolombo ako gwe kikyokwogeraku
kyo yali nsobi wawaali utamanya
yes
atukikanyizaako tembutuufu eba bakola ensobi kyali kivve kuba nti baziika omuntu oba oliabo baali tebamanyi basawo ne bamugjayo bamuziike era aziikiddwa mu mbeera etali ya kiisiraamu ne bagezaako okutuukiriza obulombolombo bw'obusiraamu
okuziika
naye nga mwattu bw'ofumisiza ekifaananyi ekyo kifaananako n'embeera nga batunyumirizza obulwadde obwo engeri gye batandikamu obulabe okuva emubende mwana yali mwana oli n'alwanaga naye nga abantu ndwadde obulwadde obunnuma ndabye ku bannanga 20 bufaanagana n'obulwadde obwaluma naye ate obunnuma naye ate babaafudde bubaafu bonna 20 gaafa kati awo nga gavumenti obanga abasawo byobulamu baali tebalina kye baategedde ku nsonga ya Ebola webatandikira okukebera nti tiabaye kati ne bana abaaziikibwa omuntu oyo nyinza ne bamuziika mu mbeera ezo yo okubaddiramu mbeera egamba nti oba olyabaali
tebamanyiza kudiira
naye nga obusiraamu bwenyini bwetulagira tiweeteeka mu kuzikirira ng'olaba tosobola kumanya nti omuntu ono afudde Ebola hano nga ntaka tuwe tumukoleko kino tukole kino nakino nakino aye naawe nkyawa kuziike obeera guweradde mukuzikirira okwo so abo baakikozesa bambi butamanya nga ne gavumenti bwetaasooka kumanya oba abasawo bataasooka kumanya tino obulwadde buno buyingiddewo okujjako oluvannyuma lw'omuntu ow'abirimu omu eyavaayo n'agamba nti 20 gafudde gafaanagana naye ndaba obulwadde bunnuma bwebufaanana ng'obutabazi nibalamikira okulondoola ku kyagi kya Ebola so olwaleero omulimu oguliwo bannaffe bantu bonna kubakubiriza kiki kyetuliko nti omuntu ayinza okuva ku njiri eyaffe eya bulijjo ku mbuulire eya bulijjo tetujja kukivaa ate netuba tukivuddeko olwo obuzibu obutuyingiridde nabe tuyingiridde leero
kitegeerekeka
tukivaawo niba nti kale
so wa tusobe banga ya mwezi
tugobo mulaba
wali ya wili wani so mulabe adumu wani so nakubira nisi sobo kwa chiko la makuru wanga na cho ya tugamba anti asweha taju wulamu vuno mtu ngu li mulamu ngule jo ina ala ruosu la asweha'u teriku mito java lamu walo voli mulamu guhuli zange ebu li chimu kati mulamu ya inzo kugama za alwashika tuvude mwanjiri tupasa tuvude ya vifa kuhundi tupasa tuvude ya vifa boge na vya ebola yeka yeka voli mulamu inzo utafaino kwa alwashika alwashisi batu gini za kumu mkulani na batu gini ya mwanjiri ya nebila neba fuse basa o techibasa kule chuo gina kufanga wala mu
yes
ngule ebila kumutogu wa chuvulamu ngule ebila kumutogu wa mulamu nela ya alamu ha illa almarid sama nyanti nino njine ngule guo mulamu toma nyanti wene ngule kutuwewe ukuja kete kiri kamuchi omuru wati sori wa malu kuwa atuwa ebola nakasite panake
na mburi joji ebuli
so makubili za panake na mburiza tuwe katiru wa muba nadini mburi muna dini ya najoli pera ngowe katakumuli moguno guwa wadu kubili za abantu mkwe wala
covid
tutambulile mumbere echo
okay
tuje kuweza kero kubanga tuwani siza ebola na wekera wa ebola ala wikanti atusazeko wabana atuwe kutusara ko mwa district za fatu deyo mumbere yo kugalwa nga itakolachi kutashaga na fena fena so wale wena ambaye sime na wano jika baku nkomerede kusawa ya nkomerede kwa kitu wa denga yu yasi
jibawe
na ambaye sime ni 0 munana 0 0 satu zero 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 anamu satu
okay
enambe yo baitu wade mwajukuba ko frile
ya buwele
kuchaji ya sende ndio kazi zi kukuba ko naotegeza wategeza ntipana fuwaluwe chizibu chino wena obovoni obovola vye mtu asesema asesema tako la chitamala asesema mtu wetu mtu kumulu mirira omusujja kumufukidwa omusujja agwa mu amanyi adukana vamo musayi kugamba obwaddo bwachi obwembere efana ko ngebi onzo kugana uno kuba akasimu ako no waba ati mwategede eliyo mtu bwati ne bwati era nawo benyi ntu bakubiriziddwa abasawo tyate wabera bazo kusala ko kitundu ekirimu omuntu akobe abakubiriddwa ke simba bali ne kusala ko kitundu mu mbera ya esasama mbere esasama jako bachikoze nya basawo abo mu covid sembere yo mkobe mdiam ko mdiam mbere fa nawe ya ikiriza abantu so mpola mpola inshallah taala tuwe na tuwane abani wakatu barwani leko aba mu office je tubera bantu je tubu community na je tukolera ngaba na dini so nawe atali mu nadini wabongo otegede chitugamba nawe chikolere wakao ndiyo kumulimo jovera ne mbantu wangalira mu solo kubanga funa tuwegatte mu kulwanisa na wekera wa ebola
oli kuyo muntu wa bulijjo radio budu katono nyoka tumule mtu de ne kitundu cha pechi semba yo tovao
yuruguma ebyo kye fulume yugumya buli wa mungu radio budu radio yo muntu wa bulijjo ekitongole kyebyobulamu kikubiriza abantu abalina obubonero buno wammanga gamba ng'omusujja omungi okulumwa omutwe okusesema okudduka n'omusaayi n'okuwulira obunafu bw'omubiri ekitongole kyebyobulamu era kikuwabula okufuna obujjanjabi amangu ddala singa oba olabye akamu ku bubonero obwo obwefaananyirizaako ebola abawonye ebola bonna bajjanjabiddwa baliisiddwa ate era balabiriddwa bulungi amalwaliro ga gavumenti agajjanjaba ebola weewale okunoonya obujjanjabi mbasawo b'ekinnansi ebola tajjanjaba abasawo bataliba kugu bw'obanga wali osemberedeko omulwadde w'ebola tolluka kwekweka mbenganda oba mikwano gyo oba abantu abalala bonna kyabulaba eri obulamu bwo n'obw'abantu abalala weewala okubeera mu bantu abalina omuntu ng'afudde ebola togezaako okwetaba mikolo gy'obuwangwa oba eddiini gamba ng'okukwata n'okunaaza omuntu afudde ebola kyabulaba okuziikula omulambo gw'omuntu afudde ebola akawuka kasigala mu mubiri gw'omuntu oyo kamalamu ebbanga ddene ate nga kasigala kakyali ka bulabe kuba ku nnamba zino okufuna obujjanjabi obw'amangu noti munana noti noti emu noti 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 mukaga mukaga etali ya kusasulirwa mwabali mu district yo mubende kuba ku noti munana noti noti bili noti 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 nyasatu abali mbitundu vye Kampala noti munana noti noti bili mwenda mwenda noti 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 obasini ko ubaka ku mukaga musanvu mukaga musanvu soka n'ekigamba alati munyugute nene ebola waddala ata chokata asobola okwetangirwa obubaka buno bukutusibwako ekitongole ky'ebyobulamu nga bayambiddwa ko UNICEF USAID ekitongole ky'ebyobulamu eky'ensi yonna n'eminywanyi gyabwe sibula internet ya bandozi olu ya niliza internet etari kokomo kachiyo sa ulo kufuna internet etari kokomo kumitualo kumina gumu mwe kumibili soka paka ku mb sabili budi sekondi kuroko home standard roko home extra oba kuroko home tabo londe nkole jamu vieta agobio olu sangisa nywa wakao ne roko telecom yogila na fengweta ku emailo yaselu za tiroko telecom.co.ug oba chali ya chimanja cafe echa www.rokotelecom.co.ug okumanya bisinga wo Roko Telecom live work rock Roko Telecom Ilunga Municipal Uganda Communications Commission.
This is for the big picture, the big idea, for those who don't just play their part, the ones who think, write, create and start. This is for finding your tribe and catching a vibe, for lighting the way when you work and play. This is the light in the night to remember. This is the sound of the start. Start something new. Task a light. Turn on your light. Excessive consumption of alcohol is harmful to your health. Strictly not for sale to persons under 18 years of age. Please enjoy responsibly.
Masaka District, Ngabali ne Masaka City, Ngabali ambibuake ekitongole cha Korea Foundation for International Health Care. Bagenda kubangura no kuongera kubukugu bw'abasawo b'okubyalo okusobola okuziyiza n'okukola ku ndwadde ezisookerwako mu city ne mu district. Abasawo b'okubyalo buno bwe buweereza bwe basobola okuwa okujjanjaba n'okukola ku ndwadde entonotono omuli omusujja okukolola okuyamba ku bakyala abali embuto okugenda mu malwaliro okusomesa ku by'obulamu ssaako okulondoola ebyobuyonjo okuweereza abalwadde ababalemeredde mu malwaliro agabali okumpi n'olw'ensonga eyo tuukirira omusawo wo ow'okukyalo okusobola okufuna obuweereza obwo obubaka buno bukutuusiddwako Masaka District nga bayambibwako ekitongole cha Korea Foundation for International Health Care.
Mbulaka November, eguse na te. Kati nyumiwa walo ni kapu nechenja ulo chetukulete de. Omulisi TV. Speakers, nevi ya msanyaze vila devi ya wakao. Sumulula diri yobuli wiki. Ngenerimwe vikabye melo mulie ngano. Buto, no mchere. Gwazimba tulina sengenge. Chain links, langi ya ligo paint, netanka za mazi. Tukulete de nediru endala kubikole siwa kumubiligo. Omulisabunya yozo obu unga no wechitore. Ensigo za kasori nevi jimusa elimu abalimi. Evikole siwa mungjo mulia masuwani. Evikopo ne gilas. Ebinika wamune sweet pants diapers okwefunira diru zino chalia agent wa kopia yena kulio kumpi okumanya bisinga wo kuba kusimu etali akusasulira ya noti munana noti noti satu noti 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 mukaga noti kopia making living easier every day.
We are made of resilience and resilience never stops dreaming, so we will dream even bigger with the Crane Cup for 2026. Together, let's take Uganda to the next FIFA World Cup.
Together, let's take Uganda to the next FIFA World Cup. For every Now Special you buy, we will give 50 shillings to the Uganda Cranes 2026 Special Fund. You will also get the chance to choose how the Crane Cup Bowl contributions are spent. Let's get our boys ready and turn dreams into magnificent reality with Now Special, official beer of the FIFA World Cup, an official beer partner of the Uganda Cranes.
Alcohol is not for sale to persons under 18. Please drink responsibly.
Nyumiro vibe zezaka bimpola mpola nebeo laga ona sogula kumutindo na tekiwa tekiwa mungeri echi kugu atenga lino buhomi obutagambika kare wefuni ebeo laga ukufa kumbala yone kulio kumpi kundusu ya nkumi satu mbi vidi zoka kati uro wefuni ya kasira kazabu ya kuruvedela nyumiro wa beo laga omwengo mutongole omwengo munji guabulabe iliobula mubuo nyono obufuna nyizibua omwenge tegukidi zibweli abo abali wansumi ya kakumina munana
Buri Coca Cola. Agura wesi yewe uyo DJ Magic.
Lenda ako.
Oh, ino, tosobora mkenta wa. Uye uyo, brikasera. Oko kiriza, chirete vye uyo sa, ne Coca-Cola. Coca-Cola, abatongo ne mkutu usako FIFA World Cup ekata, pia vili mwevili.
Mwede da awo.
Awo!
Radio Bidu, Radio Yomutu wa Bidjo.
Sigadeda chika 15 tuwunzike sawa ya feno jetulimu tulina bakulu okuva mu Interreligious Council of Uganda tuli mu kwogera ku nsonga za kirwadde ky'Ebola nabo beenyigiddemu butereevu mu lutalo luno tululwanire wamu kubanga munnaayo nalya n'oli alya yemmere ewooma kati twagala tumukwataganye tugende omutwala naye kennyini nga akitegedde nti ne bakitaffe mu Katonda olutalo balwenyigiddemu talina twayinza kwerimbika wetuwumuliddemu district kaza abadde atubuuliddemu ku byebyo bye tulina okukola singa tuba tufunye embeera ey'enzibu Reverend Yingoga tuongere okutunuulira biki kiki ekyali badde kiddako singa tuba tulina gwe twekengedde kubanga kwekengera kutusobola ffe tulina bukugu busobola gati gundi oyo tulabye akabonero mulwadde naye singa tuba tulina gwe twekengedde biki bye tulina okukola
tufu neyanziza nnyo neyanzeege olw'ekibuuzo ekyo kirungi bwe kiti ekisooka ensonga enkulu etuleese wano esookera ddala kwe kutegeeza abantu baffe abatuwuliriza nti obulwadde bwe bayita Ebola mu Uganda mwebuli ate naffe tuli mu Uganda ekyokubiri tuyinza okuba nga Masaka tetunatuuka ku levo y'abannaffe ab'emubeere n'ab'ekasanda naye tukkiriza wewaawo nga waliwo omuggalo naye tumanyi nti ffeffe nnyini tuyina abantu bafe abali emubende abali e Kasanda era betuyinza okuyambako mu ngeri emubendala nabakengereja huye waguza nave mubende ne Kasanda najye Masaka n'omusuza n'omuyingize bwo kubanga wa Luganda newe kakati ekyo bwe kibaawo tuba tutemedde obulwadde bayita Ebola ekkubo okutuuka naffe we tuli n'okusasaanira eggwanga lyonna kati njagala kusaba one tufubenga bwe kisoboka tumanyi nga kiruma kubanga n'omugalo gwe twakavaamu ng'olina omuntu wali Masaka nze ndi muzaale w'ekyotera wandyagadde okumulabako naye nga tebakukkiriza tukkirize nti waliwo obuzibu tugumikirize bannaffe abali gye bali eyawalabika ng'atewo wali mo at risk okusinga kuffe kwabo bafunye obulwadde bungi okusinga ffe tukkirize nti wabaye bakyaliyo kyokka bwe kiba kituuse mu ffe newabaawo omuntu obubonero abatuwuliriza mufeeyo okulaba ebipande bitimbiddwa bulango mubuulira ku radio kuno ku mativi okwo n'ebipande bitugenda okutembera ebitimbiddwa wonna gye tuli n'amawulire okuva eri task force eza buli district n'abasawo baffe malwaliro yonna gye tufuna obujjanjabi obubonero obwo tubulaba ku muntu faayo okumanya omusujja ogwo guyitiridde okubeera nga omuntu alumwa omutwe omuntu nga aggwamu amaanyi embiro okuvaamu omusaayi mbitundu ebitali bimu ebyomubiri ebitundu byaffe ebyomubiri bw'okiraba okole ki lwaki bannaddiini emirundi ekisinga obungi abantu bajja kudduka akkiririza mu masabo ajja kukwata omuntu amudduse mu ssabo kubanga looza lwo yamuloze kyokka akkiririza mu kanisa ajja kumusitula amuleeta ow'omusumba ajje musabire kakati twetaaga okutegeeza abantu baffe nti ekyo si kibi naye ntegeezaako ng'osoose okutegeeza ab'ebyobulamu ku ddwaliro eryo erikuliraanye oba ku nnamba y'essimu eyo nga haji bwagi basomedde 0800 300 43 okube osobole okuba ng'otegeeza nti waliwo embeera efaananako bw'eti kiki kye tulina okwewala tutegeezebwa era tugabanako nammwe nti obulwadde buno bwa Ebola butambulira nnyo body fluids tuzite tutya mazzi agava mu mubiri gwaffe entuuyo amalusu omusulo omusaayi byonna byoyinza okulowooza kaka kitegeeza nti omuntu oyo gwe weekengedde fuba okukola nga bw'osobola okwewala okulaba ng'ebintu ebyo omukwatako nga gwe omuntu wano waliwo enkola ey'enjawulo nti omuntu covid abantu bagabanga nti gundi akuddewo ne basula nti afudde covid afaayo kyokwesasabaga ne beeyongerayo ate nga tukuŋŋaana buki bukuŋŋaanyi kakati nsaba musa ekifaananako bwe kiti tuleme okusemberera omuntu gwe tuwulidde gwe boogerako nti ayinza okuba nga ayina Ebola kubanga ate kijja kuva k'omu kifuuke ky'abangi abaana abaffe abali mu luwummula abazadde mbasaba tukuuma abaana baffe nga baliwako kuba baagala nnyo okulaba baagala nnyo okuzuula omwana okubanoonyereza ayagala alabe bage waliwo wowe Ebola asembere ayagala amukwateko abeere afaanana atya ekinaavaamu ng'ate aleeta obulwadde ewaka njagala okubasaba abatuwuliriza mu kiseera kino ng'abaana baffe bali waka tubakuume twewale okusemberera omuntu alabikanga ina Ebola. Choka no yalabikanga ina Ebola na yengo olaba tayagala kugenda mu ddwaliro wetase otegeza ab'ebyobulamu. Ate ab'ebyobulamu bajja banne tukolagana bulungi tubawa amawulire kubanga yengeri yoka Ebola obutafanana ko COVID. Twafumba wano twafumba entanga wuzi netunywa nnimu zaffe netukola netweyoteza kukakana ekyamazimanga bikoze mungeri mubenda twebaza Katonda naye Ebola sinawulira yomawulire gagamba nti bwe weyoteza bwonywe nnimu simanyi bwoko kitegeeza wokaje tusuubira yeyo nga tugenze eri abasawo abakugu ne batujjanja ekyomukisa omulungi ku bantu bana bakukwatibwa obulwadde buno wa COVID-19 Ebola ku bantu kikumi abantu makumi ana bebafudde enkaaga basobodde okuwona. Kale bwoba tukutte obanga bukutte omuntu yenna katufube abeeremu ab'enkaaga abanaawona naye alema okubeera mwana abanaafa nga tukoledde wamu nga tutambuziza amawulenga bugeetaagisa nga taddewo okwewala okweteeka mu katyabaga nga tetusembera abantu abo balwadde oba bateebereza okubeera nga balwadde. Kyokka omuntu ne bw'abanga si mulwadde naye nga yabeerako omuzungu akiyita nemulwasansi bata contact nga watuukako omuntu oba wajjanjabako omulwadde wa COVID oba waziseeko omulwadde omuntu yafudde COVID gw'oba ogenda mu class gye bayita contact.
Yes.
Kakati contact eyo tuba tujeetaaga nti ebeera isolated for at least 21 days kubanga mu bank eryo akawuka ka Ebola kaba kamaze okweraga nti mwekali nga ne signs and symptoms mazo okulabika kakati ennaku abiri mu lumwezo bwe weekuuma ng'oli wakawuli obanga oyina obakutadde ng'abasawo naye nga totuukirwako buli muntu yenna abiri mu lumwezi gwako n'olyoka obalikulafanya nti ono kati tayina bulwadde bwa Ebola ayinza okuddamu okuddamu bantu atakijja tutaasa obutaddayo mu kubonaabona okw'omuggalo so nga ne COVID ekyamazima newankubadde nga yaggwamu naye ebya effects za COVID tukyalwa nazo nekaakati tetwetaaga kwongerako ate Ebola.
Oli ku y'omuntu wa bulijjo Radio Buddu wasigadde dakiika munaana tuwunzike enteekateeka eno Reverend kugumiikiriza
mutema
yongereza kubako obo kike tuzzaako nga tumaze okuzuula omuntu nti ayinza okubanga ayina obulwadde obwo era biki ebigenda okukolebwa bayira we tutunuleko ne kubigenda okukolebwa kuba kati abayizi abavudde mu musomo omunene ogw'ebyobulamu tebagenda kufaanana n'abayizi abadde batannagutegeera ku biki ebigenda okukyuka mu masinzizo gaffe gye tusinziza okulaba ng'obulwadde buno bulwanyisa
neyanziza nnyo sebo mutesitesi okwongereza kwatwala ebyobulamu mulabirizi waffe obwa West Buganda. Ensonga ennene gye tulina okukola esookerwako buli omu kubeera kalabaalaba wa munne toleetawo kasasamalo nakuba ku nnamba eyo ebasomeddwa okukyankalanya ate abantu abawomya omutwe mu nteekateeka eno naye ku bulango bwonna obuweereddwayo ku bipande mpaka obuyita ku radios televisions tubugoberere ate bwe tubugoberera naffe tuteeke mu nkola tulabe nga tumaliza n'ekisembayo kubiriza bannanga ab'amasinzizo tuddeyo ku nkola eri eya SOPs tuteekewo ebyokunaaba mu ngalo batugambye nti okunaaba n'amazzi ne sabuni bisinga ate okukozesa sanitizer so tube ne sabuni waffe ow'ekitole tube n'obunaaba mu ngalo abantu banaabe mu ngalo nga bajja okusinza wabeewo amabanga mu kkanisa mu mizikiti n'awalala wonna n'ekisembayo nzikaatiriza nti enjiri tugiwe obudde eya Kristo ey'okuzza abantu mu mwoyo naye n'enjiri ey'ebyobulamu ate nayo tugiteeke nnyo ku mwanjo kubanga omulamu yasinza Katonda webale nnyo webalire ddala
ekyali Fred Yubudu ey'omuntu wa bulijjo tuli mu nteekateeka ya bulamu twogera ku byabulamu ndi n'abakulu okuva mu Interreligious Council of Uganda twogera ku kirwadde ky'Ebola ekirwadde ekifuuse ekizibu bannaffe ab'emubende ne Kassanda omanyi bannayuganda mwerabira nnyo bannaffe ab'emubende ne Kassanda bakagenda ennaku makumi ana mu ssatu nga bali ku muggalo kati baabongedde yenna ku abiri mu lumu nga bakyali era ku muggalo kati kitegeeza nti bwe banaavirayo bajja kuba batambudde emyezi kumpi ebiri n'ennaku ezigwamu nga bali ku muggalo w'ekirwadde ky'Ebola ekyatandika ng'ekyokusaaga naye kati yo waabwe tebiri nga ffe bwe tubifuna eno tebalina ddembe lya kusinza mu masinzizo tebalina ddembe lya kutambula kuva mu disitulikiti y'e Kassanda oba mu Bende kugenda walala tewali mbaga egenda mu maaso tewali kwanjula yadde mukolo gwonna ne bwe kuba kuziika e Kassanda ng'omuntu afudde afuddeyo nga ne bwe batafudde Ebola asobola okufa Ebola kubanga kyekiriyo mu kiseera kino kati embeera eyo yeri mu ggwanga gye tulina okwetegereza ffe bannamasaka n'ebitundu ebiriranyewo abatannatuuka ku mbeera eyo disitulikiti kazi zisigaze eddakiika ziringa ssatu tuwunzike kozesaakemu osibulire naddala
asabo abatuweza bonna tubatumidde nnyo batumidde nnyo kwanza buli nomuwuliza wa radio wattu naye bannaddiini namwe abasobola abawuliriza nga musobola okutuukirira bannaddiini bannaffe mubasabe nnyo mubabuulire mubagambe abatasobodde ku bannaffe bafise nga akadde boogere ku nsonga ya Ebola obulamu buno obulamu kikulu n'embeera gye tubaddemu ey'emiggano bannange badde nzibu badde nzibu so tusala amagezi gonna tulabe nga tusaasaanya enjiri yaffe eyo nabwe tuba tufunidde omuzindaalo olina ekigambo kyogeddwa wali kubannaffe abatesitesi ne batuweesera ekyokulabirako ne bagamba nti ate ffe bannaddiini tuli banjawulo nnyo kubanga okuŋŋaanya abantu oba omuzikiti oba caaci bonna babakuŋŋaanyiriza bwe muba mutudde mannaddiini ayogera ne bakuwa essaawa oba bbiri oba ssatu nomubeera nga mmwe mubannyonnyola ate nga bonna bawuliriza okusinga oli nakirefa ekyokulabirako n'agamba nti kati bannabyabufuzi muli abatuuza awo n'agaana ne bagaana abantu bali ku byabwe bano balibali naye munaddiini waabatuuza abamatiza kyayagala kukudde bwaba abawadde so naddiini tutwala obuvunaanyizibwa okuba nti obwesigwa buno batuwadde okuba nti tuweeko ne kyetubbulula mu bantu mu buzibu bwe tulimu obutusemberedde tubuteeke mu nkola tusobole okugusa emirimu gyaffe mmaliriza amannya nga bwe nayogedde mutandiko erinnya Sheikh Badru Wasajja Kiruta disitulikiti wa Masaka Muslim District etwala Masaka site Kalungu ne Masaka District mu Uganda Muslim Spirit Mukasa njozaayoza bannange bonna abadisitulikiti ezi bonna abakulu b'amatwale baimaamu bonna buli levo yonna yonna gye tubaddemu ey'okulonda kwa Uganda Muslim Spirit Mukasa mbozaayozera ne mbakulisa nti mwebale mukulikeyo mu kulonda kwetubaddemu bafuniddemu ebizibu tusaba Katonda abakakkanya embeera eyo naye ng'okulonda ko kwawedde alhamdulillah tusigaliza kimu eky'okulonda kwa chairman wa Uganda Muslim Supreme Council nga eggwanga lyonna okutwaliza awamu eyalize mulimu mutono n'okutusaba Katonda atusaasire tuguyite mu bulungi
ku radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo kwokyali Reverend Gumikiriza tuwazike
neyanziza nnyo njagala okuwunzika nga nkubiriza bannaffe betubadde mu musomo nti guleme kukoma mu Maria Flo naye bo beba benchmarkers ate ababaddewo ate bagende bakkatirize enjiri eri abakulembeze abatazze na abantu mu nzikiriza zaabwe ez'enjawulo ekisembesebwe njagala kwebaza mukadde waffe omulabirizi Right Reverend Henry Katumba Tamale ne Mama Elizabeth Katumba Tamale olw'okufaayo ennyo mu byobulamu tubikwasizza maanyi nga bikulemberwa mukadde waffe James Ngogono era tukkiriza nti abantu bajje mu facilities zaffe eziri ku Church Foundation okukeberebwa Ebola obusookerwako sebuja ebiri era facilities ezisinga obungi emirimu egyo gikolebwa era abasawo gye bali abakugu webale nnyo webalire ddala
olikuyo omuntu wa bulijjo Reverend Ngoga tuwunzika
sebo neyanziza nnyo neyanzeege sebo mungamya programu eno nange njagala kusooka byonna okwebaza nnyo Intelligence Council of Uganda olw'okututeekamu kutuwayo ekiseera naffe okwongera okutubangula ng'abakulembeze b'enzikiriza mu Greater Masaka ate okusobola naffe okuyamba abantu betukulembera tubeebaza nnyo njagala era okusaba ti abakulembeze embeera bwefaanako bweti ebyawandiikibwa bitulaga nti oba oli awo waliwo ebiyinza okuba nga waliwo ebitagenda bulungi wakati waffe ne Katonda waffe
yes.
Twongere okudda eri Katonda nga tubuulira abantu enjiri eya Ebola ne tubabuulire okwetereza fenna muzikiriza zaffe okudda eri Katonda
okay.
Kubanga yalina ekisembayo okumalawo endwadde zino zonna ezijja nga tumanyi ddagala tetumanyi lwaki ziddiringana bwe ziti n'ebiringa ng'ebyo njagala kwebaza nnyo era kadde waffe omulabirizi lw'okutuwa buvunaanyizibwa buno bw'okulemba ebyobulamu mu diocese era njagala kusaba abasawo baffe malwaliro gaffe Kako, Wellspring, Kabungo, Kimwanyi, Katovu bannaaye tubatunuulira mufeeyo nnyo kubanga mwe ebyobulamu bigamba nti mwe bamu ku bantu abali more at risk kubanga abantu baddukira gye muli banaye temwerabira kukozesa standard operating procedures nga mulaba abalwadde bano si kulwanga ate mugwa mu ntata ey'okufuna Ebola kubanga mukimanyi abasawo abamu bafudde nga bagezaako okutaasa abalwadde baabwe nammwe mwerwaneko nga musinkana abalwadde bano banaaye nammwe mbeere nga muli alert tumidde nnyo bafamire yange bonna mchala wange bantu bange n'abaana bange emiti ebiri famire kagwisaje abantu bonna abakulu baffe abamasomero agachurch of Uganda n'abasomesa n'abayizi baffe tubaagaliza olumu lulungi n'omwaka omulungi ate mugumaleko bulungi mukama abakuume
wewaawo ampulirize omulungi bwetyo bwe tubadde tubadde twogera ku nsonga y'Ebola mbadde n'abakulu okuva mu Interreligious Council of Uganda mbadde ne Sheikh Bad Luwasajja Kiruta district kazi wa Masaka Muslim district mu Uganda Muslim Supreme Council mbadde ne Rand Ngoga James ono yakulira ye mukwanaganya w'ebyobulamu mu West Buganda diocese ate era mbadde ne Reverend Gumisiriza Cedric onono diocesan officer wa West Buganda diocese wano mu West Buganda diocese sampulizo mulungi nze sewa kujuli
waliwo timu etalekeka timu no stress chaba kuza ani aba timu no stress mbatumide nyo
okay.
Mbasaba mbele kubwerinde emu kwati kwa COVID nyewe ni mbabu tatuna timu no stress mkama aba mkumi
emu kwa shuwa COVID stress na wajira zima zoku ila sawa bili ampliriza ente kateke ya wotabade ye gendo kudako sigara nguhuli lizato vao
Muruguma. Eyo kye fulume yugumya buli wamu. Radio Buddo, radio y'omuntu wa bulijjo. Esawa, wano Radio Buddo. Esawa, ziri bbiri ez'ekiro. Buddo bwa malya ga byaggulo, webali kuwuliriza Radio Buddo.
We are the best at the game.